gang gang.
I change you baby next man.
Wapo. Hey, machis kibao. Zinawaka. Wasewa ground. Wasogeza kiledio karibu wapo. Achotea chotea kuni tuashe moto. Hey, tunakura upepo wa bahari. Okay, okay, okay. One test mic.
Hachiko ni rundo.
Naanza kama nimevurugwa, kama nimedata. Wamenipa beat cheki ni na boy baka. Umsitu wa vina, wamevamia chaka. Ipo na wanaku tunachoma zinawaka. Kama una story kakimia, upo utawala wetu watu wazima. Atuchekeshi tumenuna, kwetu marezi siyo uruma. Sikia, na flow imedunda ipa beat. Nimesimama watoto akalie kit. Nasambaza news nipo fit kari kit. Kila nikigusa ni hit, kia hit hit. Naanza. Kumbe ulikuwa bado janza. Baridi kanyaga sewa. Ukituona tumechiri tumetulia. Tusha zipata nowadays tunatumia. Tusha pitia shida tabu tusha umia. Usijifanya unatujua sana utaumia. Utawala mpya machis wale wale. Bado tupo gang tunaishi vile vile. 26 kipaji timu ile ile. Big time tutakutana mishale. Nipendu mnipepe padi wanyonge. Binadamu ndo walivu wache waonge. Tupo gang tunachoma full pombe. Usitwaribie siku usitake tukukame.
Tupo gang 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 gang. Tupo gang 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 gang. Tupo gang 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 gang. Tupo gang 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 gang.
Awabishi wa kinyeles. Akwa mbeba. Awabawos. Adebayo. Anakubali kinondoni togo yes. Yanga. Sikia. Naongeza bass, naongeza beat. Wasikia wote wanaoni this. Naongeza punch, napunguza pitch. Na from idundo haipa kupipi. Sikia. Wezi kufika nilipo. Hata kama nipo kama sipo. We endeleza fyoko fyoko. Siku shanga indo jadi yako. Sikia. Walitaka wanitoe kwenye top 10. Kapesh paka leo mina maintain. Bado tupo gang japo tulikuwa gang gang. Niliopitia sex ya type wa men. Alhamdulillah inshallah. Sijaferi nasongesha utawala. Nasambaza news kila kona mashallah. Uganda na ija intolawa.
Uno, 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 uno.
Babu duma mduma nge.
Jimeka.
Tupo gang gang. Gang gang. Gang gang. Gang gang. Tupo gang gang.
Sita kipanye. Anikiwa future music, future blood. Anikiwa na Pacheco midundo.
With Falas. Napiga beat kama zombie.
Ashokari wewe. Atimu ile ile 26 kipanye. Abogi man. Mitume. Awe sungura mjanja. Rabbit. Ayubu Asajo man 26. Ashokari wewe. Awatoto abadi antazi mtani utalombo. Ambande lodi night. Anakubali wanangu wapwani mbakabala. Awabishu wa gums. Asajenti.
Ra Chunky supplier. Supplier,
Chunky Supplier.com.